a dirgo di America. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu na FM 93 nibice bitatu aho ni ikarongi ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni VOA Radio yacu naho kuri Y3 Radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya Karindwe Cedric ari ku buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe ugiye kumfasha kubagezaho za telefone naho ugiye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga icyuyu munsi turaja mu Rwanda kureba uko Rwanda ruracyari mu minsi ijana yo kunamira abazize genocide yakorewe abatutsi iyo minsi rero iracyakomeza mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turareba aho inzira y'ubwiyunge n'imibanire myiza mu batura Rwanda igeze Twabatumiriye bwana Eric Ndayisaba umwe mu bayobozi b'umuryango utagengwa na leta Ami Rwanda wigisha ibyo gukemura amakimbirane no kwiyunga mu banyarwanda bwana Ndayisaba ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
Urakoze cyane ku duhanganya ku ijwi rya Amerika
Yeye urakoze twatumiye kandi na bwana Samuel Nishimwe uhagarariye umuryango ibuka mu karere ka Nyabihu kamwe mu turere dufite amateka yihariye kubirebana n'insanganyamatsiko bwana Nishimwe nawe ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
Yego murakoze turi ku ijwi rya Amerika
Yeye reka rero duhere kwa bwana Ndayisaba twavuze ko umuryango wanyu wigisha ibyerekeye gukemura amakimbirane no kwiyunga mu banyarwanda ariko tubaye nk'abinjira gato mu buryo ubu navuga burambuye ariko butarambiranye mukora iki imirimo yanyu cyo mukora muri mu muryango nyarwanda n'iki bwana Ndayisaba
Marakoze cyane afite cyo mu bwe innocent mu muryango utari uwa leta wabonye izuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri uhabwa intego zo kubungabunga ubuntu mu bantu bamwe bajya bavuga impunzi ariko ubundi mu kinyarwanda cyiza ni ubuntu tugashakira hamwe n'abanyarwanda bose ndetse n'abandi bari muri kano karere k'ibiyaga bigari ibisubizo by'ibibazo bigenda bigaragara bikomoka ku makimbirane agenda avuka ariko abantu bakaba bashaka umuti urambye kandi umuti abantu bicariye rero kuva yatangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri yagiye ikora ibikorwa bitandukanye birimo guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye haba gukemura amakimbirane mu ngo haba gukora ubuvugizi haba gutoza abaturage kuba abanyagihugu babereye igihugu cyabo ushobora kuvuga abaturage bazi gucungura kandi bafite uruhare rwabo rugaragara mu miyoborere, mu bukungu, mu mibanire ndetse no mu muco w'igihugu cyabo, atari abandi bantu b'indeba, ahubwo abanyarwanda bakaba abanyagihugu bazi ku igihugu ari cyabo, kandi ko ari nabo bakwiriye kugishyira imbere bakagiteza imbere, buri muntu wese ntawe usigaye inyuma. Ubwo rero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ikibazo mu Rwanda twagize mu bakizi Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, yasize umuryango nyarwanda washwanyaguritse, uko navuga kigira amahirwe Inkotanyi FPR Inkotanyi ihagarika Jenoside inashyiraho yewe na guverinoma y'ubumwe, Leta y'ubumwe ariyo yatangije urugamba noneho rwo gukosora urwango ndetse n'amacakubiri byari byaragiye birirwa mu banyarwanda mu myaka yabanjirije Jenoside yakorewe Abatutsi, ni kuvuga guhera ku mwaduko w'abakoroni. Rero ibyo twagiye dukora twagiye dufatanya na Leta n'inzego z'ibanze n'abaturage kugira ngo dushakire hamwe igisubizo kirambye cy'ibibazo byasizwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge no kwibanze gushakamo ibisubizo byaboneka gute cy'abantu batiyunga bate. Leta rero y'ubumwe yashyizeho gahunda umurongo mwiza wo kunga Abanyarwanda ndetse no gufasha abantu kongera kubana.
Reka tugume kuri icyo cy'ubwiyunge. Urabona mumaze imyaka 24 mukora mufatanya na Leta mugendera muri uwo murongo nk'uko warubivuze, muri iyo ubwo ni ukuvuga ngo Jenoside yo imaze imyaka 30 ibaye, mu by'ukuri umuntu avuze ko mufite ubunararibonye mu mirimo ijyanye n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda nkeka ko yaba atabeshye. None nk'umuntu w'inararibonye umaze igihe ukora imirimo yo kunga Abanyarwanda, reka duse n'abihuta gatoya kubera ko ntitwajya mu mateka y'ibyo mwakoze muri iyo myaka 24 yose ngo bikunde, ariko ubona inzira y'ubwiyunge uko ihagaze mu Banyarwanda b'iki gihe, mwavuye he mugeze he?
Urakoze cyane. Twavuye kure, aho tugeze ni heza, aho ni heza, wenda nubwo hakirimo imbogamizi, murabizi mu nzego cyangwa se mu byiciro Jenoside ikorwamo cyangwa se ibigaragaza Jenoside harimo n'igice kibi cyo guhakana ndetse no gupfobya, ari no kugirango cya nyuma turimo muri iyi minsi. Ibyo biracyagaragara mu Rwanda, ariko ntabwo ari ku Banyarwanda benshi. Niyo mahirwe dufite bigaragaza ko turimo kugenda dushyikira koko ubumwe n'ubwiyunge. Turashimira aho tugeze, kuko imibare itubwira ko tugeze hejuru ya 94%, kandi uko ni ukuri. Wenda baba batabyumva babigere niyo babibona ko Abanyarwanda babanye neza, kandi nibyo dushyigikiye gihari. Twizera ko nako tuzavamo kubera imigambi tugiye dufatanya n'abandi, yaba Leta yaba ndetse n'indi miryango itari ya Leta ishimangira ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda.
Reka tujye kwa Bwana Samuel Nishimwe uhagarariye umuryango Ibuka mu karere ka Nyabihu. Nageze kuvuga ko gafite amateka yihariye mu birebana n'iyi nsanganyamatsiko, haba mbere ya Jenoside, ubwicanyi bwakozweyo, haba mu gihe cya Jenoside ndetse na nyuma mu gihe cy'abacengezi. Bwana Nishimwe, tumaze kumva Ndayisaba tubwira ko ubwiyunge mu Rwanda bugeze kuri 94%. Wowe nk'umuntu uhagarariye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, uko ubibona, ubona iyo 94% iragaragara aho mutuye, aho mugenda?
bego mwako cyane n'ikibyo yarimo n'ubwiyunge n'igipimo cy'ubwiyunge kigera kuri 100% natwe rwose turabona bigaragara kuko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batangiye inzira y'ubumwe n'ubudaheranwa aho bigaragara yuko twebwe dufite gahunda yo guhura no guhuza n'abagize uruhare muri jenoside abatwiciye abantu abatwanyirije imitungo abo bose turahura tukaganira ndetse n'ikimwe n'ibindi ni uko hari n'amatsinda n'amashyirahamwe duhuriramo afite ibikorwa byo kwiteza imbere ibyo rero ni igipimo kigaragaza ubumwe n'ubudaheranwa bukomoka ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ni intambwe ikomeye abarokotse gushimira bagenzi banjye bateye intambwe yo kwiyunga n'ababiciye n'ababahereje imitungo iki rero ni ikimenyetso cy'ubumwe n'ubudaheranwa ku ruhande rw'abarokotse icyo gipimo cya 90% cy'ubumwe n'ubudaheranwa natwe turakibona rwose ko kirimo abarokotse bateye intambwe ikomeye yo kwiyunga n'ababiciye imiryango yabo
mu by'ukuri abantu bashobora kwibaza cyangwa se baranibaza mu by'ukuri bakavuga bati kugira ngo umuntu akwicire cyangwa se aguhemukire muri ubwo buryo hanyuma wiyunge nawe munafatanye munahurire mu mashyirahamwe ubyibagirwe bakagira bati ni ibintu mu by'ukuri bitapfa gushoboka bitapfa kugerwaho ndetse wenda bati nuko ari yo nzira ari wo murongo ubuyobozi bwatanze wo kubwira abantu ngo nimwiyunge ariko mu by'ukuri imbere mu mutima ntabwo ubu bwiyunge buhari wowe nk'umuntu warokotse jenoside cyangwa se nk'umuntu ubana nabo wemeza neza udashidikanya ko ibiri hanze ari nabyo biri ku mutima
inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ubumwe n'ubudaheranwa ntabwo isobanuye kwibagirwa ibyatubayeho nubwo tujya mu bumwe n'ubudaheranwa ntabwo dushobora kwibagirwa amateka yatubayeho gusa abarokotse bafatanye n'abandi mu nzira y'iterambere n'ubumwe n'ubudaheranwa kugira ngo twese dufatanye kubaka umuryango nyarwanda tujya mu mashyirahamwe tugafatanya nabo tugafatanya ibikorwa byo kwiteza imbere ibi ntabwo biba bisobanuye ko twibagiwe ibyatubayeho ahubwo ni inzira yo kwiteza imbere ubwacu no guteza imbere igihugu cyacu ibyo rero iyo bitugiyemo iyo tubirimo inzira kuko nta gahato kabamo nta gahato kaba karimo urijyamo tuhamanije n'umutimanama wacu y'uko tugiye gukorana n'abagize uruhare muri jenoside tudahatwa na leta ahubwo twiyemeje n'umutimanama wacu iyo turimo tuganira icyo dusaba ku ruhande rwacu ni uko ikitunezeza uwatugizeho uwagize uruhare muri jenoside yaratwiciye abantu agira umutima wo gutera intambwe ikomeye gusaba imbabazi abarokotse turazifite imbabazi turazitanga kandi iyo tuzitanze turaruhuka ku ruhande rwacu iyo tubonye zidusaba tuzimuha tuzivanye ku mutima iyo bazidusabye tukajya hamwe mu bikorwa by'iterambere biradufasha cyane natwe turaruhuka nta gahato karimo ahubwo ni umutima ukunze wo gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda rwashenywe na jenoside muri iki gihe cyanyuma ya jenoside
Bwana Ndayisaba wumvise ayo magambo navuga ko akomeye Bwana Nishimwe avuze ati iyo tubonye uzidusaba turazitanga ariko ndagira ngo tugaruke gato kuri kari akantu gaherutse kubera nako ntabwo ari akantu n'ikintu kinini kiherutse kubera ku rwibutso rwa Nanga mu karere ka Nyabihu mu uri segiteri ya Karago aho abantu batazwi bateye amabuye ku rwibutso rwa Nanga. Nkawe wigisha ubwiyunge uvuga ko iyo 94 ihari ku mutima no hanze, kiriya gikorwa ubona gihuje n'uwo mubare?
Nabivuze ko tugiye mu gihe ntabwo ari vuba ahangaha ko n'ibyiciro bya jenoside murabizi ko ngira ngo n'ibimenyetso byayo ko bigenda bigaragara, harimo abahakana ndetse n'abapfobya. Kiriya gikorwa rero cyahagaragaye ni igikorwa twashyira mu cyiciro cy'abagikoze ni ngombwa gufata ingengabitekerezo ya jenoside itarabashiramo itarabavamo. Nikikorwa rero kigayitse nkanjye nawo mvuga ko uwabikoze ari n'umurwayi, kuko uburyo n'ingengabitekerezo ndi budava ari uburwayi. Rero inyigisho zose zishobora kuba yaragiye ahabwa mvuge ko mu Rwanda guhera nyuma ya jenoside hagiye hatangwa ibiganiro bitandukanye byo gufasha abantu kongera kugarura umubano mwiza. Rero ukinangiye umutima ntabwo twababura ko ntabwo batugisha abantu bose bazaizano zabagereho, ariko byanga byakunda abahari hari icyo babonye ko muri bo hari abantu bakirwaye, ari nabyo abantu bakwiriye kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo turusheho kwigisha. Kuko no mu turere dukoreramo dukorera no mu karere ka Nyabihu twaracyumvise, yewe no mu Rwanda hagiye hagaragara n'ibindi bikorwa by'ingengabitekerezo, ariko byagiye bigabanuka ugereranyije n'imyaka yagiye itambuka. Rero icyo nacyo ni igipimo cyiza, niba abagaragara nk'ingengabitekerezo mu gihe turimo cyo kwibuka igihe bigabanuka, bigaragaza ko abantu bagenda barushaho kumva ko iyo ngengabitekerezo nta n'aho yakigeze. Rero abantu babikoze ni ukubagaya, ndetse niba banabishobora banatwumva bazigira hari abanimateri mu turere dutandukanye tugira, ndetse hari n'abari mu matsinda dukurikirana kugira ngo bazabafate babigire babafasha nibura banabakoramo n'izi ngengabitekerezo, kuko njyewe ngifata nk'aho hari umutwaro banikoreye usa n'ari na ngombwa kandi nta n'aho bazadushikira, kuko twebwe nk'abanyarwanda twakijye hamwe kandi nawo umugambi dufashe wo gushyira hamwe uwo tuzajya tugenda tubona agaragarwaho ingengabitekerezo mu kumwigisha, ariko harimo no guhana.
Bwana Nishimwe Ndayisaba ati ababikoze ni abarwayi n'abakoze jenoside ni abarwayi. Turabita abarwayi ariko ntibibura kugira ingaruka ku barokotse jenoside, ariya mabuye nyanyagiye ku rwibutso, kiriya gikorwa ubwacyo ni igikorwa gitokoza cyangwa se gishorogotora abakorewe jenoside, twahoze tuvuga ko babanye neza n'ababiciye. Bwana Nishimwe,
nakoze yitiyo igikorwa nka kiriya kigaragaza yuko tutaragera ku ijana ku ijana mu ntambwe yo gutera igana ku bumwe n'ubudaheranwa. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside igaragazwa n'ibikorwa by'ibyo bigaragara, hari n'ibikorwa bitagaragara biba mu magambo yifuzwa na bamwe. N'uyu munsi hari ingengabitekerezo zikirizwa mu bana bakiri bato, mu mashuri ziragaragara, mu baturage ziragaragara, bigaragaza yuko hakiri umurimo wo gutera intambwe ku bumwe n'ubudaheranwa. Iyo igikorwa nka kiriya kibaye birumvikana bidusubiza inyuma, ariko ntabwo biduca intege, kuko n'iyo mpuzandengo iracyariho ibigaragaza yuko hakiri umurimo wo gukora. Ibikorwa nk'ibyo rero by'ingengabitekerezo bidusubiza inyuma, kuko abarokotse twateye intambwe yo kugira ngo aya mateka atwigishe uko tugomba kubaho muri ibi bihe nyuma y'ihagarikwa rya jenoside. kese nizo 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 nabitekerezo iyo zibaye ziratubabaza ko ntabwo zidusubiza inyuma mu ntambwe y'ubumwe n'ubudaheranwa.
Ariko bwana Nishimwe, biragoye kuvuga ko umuntu adasubira inyuma. Tuvuge dufashe nk'urugero umuntu ufite abantu bashyinguye muri ruriya rwibutso, bugacya mu gitondo akabona bateye amabuye, nyuma y'imyaka 30 bakabona ahabe bashyinguye bahateye amabuye. Rimwe na rimwe mu myaka yashizeho hari n'abandikaga za tract bakajugunyaho, ubungubu sinzi niba nahari ariko byagenze muri iki gihe by'umwe. Ariko umuntu nk'uwo mumufasha iki ubonye ibintu bimeze gutyo? Muribuka umuntu nk'uwo mumwegera mute, mumufasha iki?
Murakoze cyane. Birumvikana yuko ibikorwa nk'ibyo bigaragaza ingengabitekerezo nk'uko nabivuze, bidusubiza inyuma, by'umwihariko bikora ku barokotse n'intambwe turimo igashobora no kurwanyizwa n'ibyo bikorwa nka biriya. Iyo tubibonye rero natwe biradutangaza, bigaragaza yuko hakiri inshingano zikomeye ku buyobozi bwa leta, hakiri inshingano zikomeye ku barokotse. Uvuze kuri tracte, na n'iyi minsi zirandikwa, turazibona, uwazigaragayeho iyo ubuyobozi bukurikiranye burakurikirana uwagaragaye weho ingengabitekerezo agakurikiranwa. Icyo dushimisha ni uko iyo uwagaragaye ingengabitekerezo ahanwa, arahanwa, arakurikiranwa, agahanwa. Iyo ahanwe rero, icyo dushaka ku ruhande rwacu nk'abarokotse ni ubutabera. Iyo ubutabera butanzwe ntabwo bidusubiza inyuma, ahubwo dukomeza muri bya bikorwa by'ubumwe n'ubudaheranwa, kuko tuba tubonye n'ubutabera. Icyo dukeneye kurusha ibindi byose ni ubutabera. Iyo habaye ubutabera rero ntabwo dusubira inyuma muri za rugendo twatangiye, kandi ubumwe n'ubudaheranwa n'urugendo rurerure cyane. Ko murabizi yuko aka karere ka Nyabihu ariko kavukamo abacurabwenge ba jenoside. Niyo mpamvu rero n'umurimo wo kurwanya ingengabitekerezo nawo ugifite umwanya muremure, kuko ingengabitekerezo yabizwe kuyirandura bisaba nanone igihe kirekire.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Turi kumwe na Eric Ndayisaba, umwe mu bayobozi b'umuryango utagengwa na leta AMI Rwanda, hugisha ibyo gukemura amakimbirane n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Turi kumwe kandi na bwana Samuel Nishimwe, uhagarariye umuryango Ibuka mu karere ka Nyabihu, kamwe mu dufite amateka yihariye ku birebana na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Reka tujye ku mirongo ya telefoni noneho dutangire kwakira abashaka kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Duhere kuri Gakwavu, ikaze mu kiganiro muri Sanga, utubwire aho uherereye, ikibazo cyawe n'uwo kibaza mu batumirwa bombi.
Halo.
Turakumva, komeza. Ntabwo umurongo wa telefone ntabwo wumvikana neza, sinzi niba ushobora kwegera telefone ukajya ahantu hari rezo ukabona kutuvugisha. Uratwumva wowe ubu?
Ah, murimo muranyumva?
Eha, komerezaho.
Njya kwavugisha ganda wumva ni nayo rabiza ari Kenya. Ikibazo ngira mbaze uwo perezida wa Ibuka mu karere ka Nyabihu.
Yego.
Mbere y'1994 mu Rwanda habaga abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa, noneho nyuma intambara iza kuba hariya mu Rwanda. So ese ndabaza perezida wa Ibuka hagendewe n'igiki bagendeyeho kugira ngo yitwe jenoside yakorewe abatutsi, kandi buriya iyo tugenzuye dusanga mu Rwanda iriya ntambara yahabaye rwose nta n'umwe itaragizeho ingaruka impande zombi haba ingaruka ku mpande zombi zari ziri mu Rwanda cyangwa se
ariko nange reka nkubaze gakwavu buretse gato nange mbanze nkubaze wowe uravuga ko intambara yagize ingaruka ku banyarwanda bose bari mu Rwanda uko n'ukuri ariko hari itandukaniro hagati y'intambara na genocide ibyo urabyemera
cyangwa kugenera harimo difference okay cyangwa ngo mubaze ukeza kugendera ku kibazo cyo mu Rwanda ubwiyunge burimo bura barimo bariyongeza na kwinjira abanyarwanda
kandi ntabwo ariko bavuze ntabwo ariko bavuze gakwavu bavuze ko urugero ari 94 bivuze ko iyo gatandatu bayisizeyo
yere rakuzange bwana munyabakuru nuko uzareba uburyo hahinduka izina ikitwa jenoside yakorewe abanyarwanda kugira ngo twese twisange
urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe
urakoze nawe
reka mbere yuko tugaruka ku batumirwa reka tubanze twakire na Niyo Nkuru Josue ikaze mu kiganiro muri sanga Josue uratwumva okay Niyo Nkuru ntago turimo kumwumva reka dusubire ku batumirwa bwana Nishimwe uramwumvise gakwavu
Alo
mwana kwenda jeo. Ah, woni Josue.
Alo.
Josue uri mu rusaku banza uje ahantu hataru rusaku tubone kuvugana. Okay, aho turakumva ngaho bazi ikibazo cyawe vuba wihuse kugira ngo abatumirwa bagusubize. Niyo Nkuru Josue. Okay, Niyo Nkuru arabuze ku murongo wa telefone. Reka dusubire kwa bwana Nishimwe wumvise ibyo gakwavu yavuze.
Ntabwo namukurikiye neza. Ikibazo cy'icyari
cyo. Ikibazo cye yabanje kuvuga ku bijyanye n'inyito, yavuze ku nyito ya genocide, yabanje kuvuga ko intambara yakoze ku bantu bose bari mu Rwanda. Hanyuma tumubaza niba yemera ko hari itandukaniro riri hagati y'intambara yabaye mu Rwanda na genocide yabaye mu Rwanda avuga ko ashobora kubyemera nyuma aza gutanga igitekerezo aravuga ngo arumva inyito ya genocide yahinduka ikaba genocide yakorewe abanyarwanda abantu nka gakwavu muribuka mu bavuga wiki
nakoze umunyamakuru yakwavu n'abagenzi barahari baracyafite n'abandi munsi genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ntabwo yakorewe abanyarwanda bose tagiti ni abatutsi nibo bahigwaga ntabwo abanyarwanda bose babahize yakozwe n'abanyarwanda bayikorera abandi banyarwanda genocide rero yaritse tariki yo guhiga no kwica umututsi no kumumaraho ntabwo ari intambara nayumve abo bameze nk'agakwavu n'abahakana n'abapfobya jenoside jenoside rero ntabwo yakorewe abanyarwanda kuko siwo bose bahigwaga wahigwaga n'umututsi ni jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari intambara ntabwo ari intambara tugomba kubitandukanya
mbere yuko dufata undi munywanyi w'ijwi rya Amerika reka twumve Ndayisaba icyo avuga ku byo gakwavu yavuze
urakoze bisaga mu gakwavu rero aratangaje aratari kure niba numvise neza ashobora kuba muri Kenya
niko yavuze
aba muri Kenya ni ukuvuga ubwo n'ibyanzi n'ibyo muri Kenya ko ashobora kuba ari ku Rwanda muri 1995
ariko ni umunyarwanda ni umunyarwanda kandi nibyo biriya nibyo twahoze tuvuga
turabyumva ni umunyarwanda ko aranavuga n'ikinyarwanda neza yanabaye no mu Rwanda nkuko nabivuga, ariko hari ibintu akwiye gutandukanya. Hari ibintu nta nubwo minata rwose ibintu tujye n'intambara ntabwo bisa ibintu tujye yakorera Abatutsi. Icyo cyo nubwo yavuze ngo ashobora kubyemera, uyu mwanya turabimwemeje nta nabyemere ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Tunahereye no ku byo mugenzi wanjye Nishimwe amaze kuvuga, hari n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Wenda twazamuha sinzi wenda na radio ijwi rya Amerika rishobora no kumufasha no kubona n'ibitabo byagiye byandika kugira ngo asobanukirwe neza, kuko no kutanasobanukirwa ni nayo mpamvu avuga ati ubwo bumwe n'ubwiyunge ni nko muvuga ntabwo natwe turimo kubyumva. Ariko abari mu Rwanda nibo babizi neza ko ubwo bumwe n'ubudaheranwa turimo tugenda tubugeraho, kandi turanakataje imyaka itatu 30 ishize hari intambwe igaragara, kandi nabwo nubwo tugeze gusubira inyuma. Rero gakwavu ndetse n'abandi bafite imyumvire nk'iye tukababwira ko ntaho batangira imbibi na bariya batera amabuye ku rwibutso, kuko nabo hari byinshi cyane batarabasha kumva. Ariko nagira ubushake bwo kumva amateka y'u Rwanda, nagira ubushake bwo kumva aho tugeze ageze no mu Rwanda, twanamukangurira no kuza mu Rwanda akanareba naho tuva naho tujyana, kugira ngo nawe ntakomeze gutakara. Kuko muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa guverinoma y'u Rwanda icyo yashyizeho iravuga ngo twese tugendere hamwe, kandi ntihagire ukijya inyuma, ariko ntihagire n'undi wisigaza inyuma. Ubu rero Gakwavu ndetse n'abandi barimo baragenda bisigaza inyuma, kandi Imana mu by'ukuri kuri kurahari, kandi urugendo turimo nibyo byiza kurusha ibindi byose twavuga.
Reka twakire Chris Rudasingwa ikaza mu kiganiro muri Sango. Chris
Kalame,
turakumva ijambo ni iryawe, utubwira aho uherereye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo n'uwo kibazo.
Murakoze cyane. Ntabwo nagiriye amahirwe yo kugikurikirana cyose ikiganiro kubera ko nkoresha murandasi. Nkaba ndi Nyagatare, ariko hari ikibazo nzengera ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hagire uza kubisubiza naho ngaho. Hari ukuntu ubona ikigero cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bavuga ko kiriimbere kiri ku rugero rwo hejuru, ariko nibaza kiri ku rugero rwo hejuru gite hari abantu bashyiriwe neza gitamurirwa ahantu bagiye kubaka amazu, kandi abahaga bari babizi ikimbere n'ubwiyunge koko byagezweho nk'uko bivuga? Niba bwaba bwaragezwe, numva yuko ahantu hari imihango yakabaye gutoragura abantu ibintu, ahubwo abo ngabo babikoze. Dore bimwe n'ubwiyunge buri cyane ku bakorewe amahano kurenza abayakoze. Nabazaga.
Urakoze cyane Chris Rudasingwa. Reka duhere kwa Bwana Eric Ndayisaba, uramwumvise ibyo Rudasingwa avuze?
Ikibazo cye ntabwo yumvise, kuko ntabwo numvaga neza.
Aravuga ati muravuga ngo abantu bariyunze kugera ku rugero rwa 94%, nyamara imyaka ese Rudasingwa turacyagufite? Chris wagiye. Subiramo, nari ngiye kugusubiriramo ikibazo, ariko ndagira ngo ikibazo cyawe wongere ugisubiremo Eric Ndayisaba yumve neza.
Nabasaga ngo ko bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge buri ku kigero cyo hejuru, ariko ugasanga nk'ahantu barimo basubiza nk'ibibanza imibiri baracyari kuyitora, kandi icyo kibanza basubizeho abantu barahari bari batuye aho ngaho, barabizi ko hari abantu bamenyekiwe iyo mibiri gihari, hanyuma bagenda batoragurandi, kandi hari ababizi kuko n'imwe n'ubwiyunge buri kuri kigero. Abo bantu ntabwo bakanze baravuze aho hantu hari iyo mibiri, ikindi koko burahari nk'uko ntikigero wenda burahari kuba buhari burahari, ahubwo ikigero bayivuga aho umuntu kitari kiyo gitewe n'uko abakorewe ayo mahano ndubona biri hejuru cyane kurenza bayakoze. Nicyo nabazaga niba uko babivuga ariko bimeze.
Uramwumvise noneho?
Sinzi niba ari ikibazo cya telefone, ariko wenda nawe aracyavuga ku bijyanye n'ibipimo aho bituruka muri minisiteri y'ubumwe.
y'abanyarwanda
ariko we icyabaza aravuga ati we aravuga ati simpakana ko ubwiyunge buhari ati ariko niba hashize imyaka 30 umuntu yajya gusiza ahantu ho kubaka akabona aba hashinguwe mu buryo butabahajugunwe nta nubwo ari gushingura abajugunwa aho hantu kandi bikaba byarakozwe abantu bahatuye babizi bakaryumaho bakinumira kugeza iki gihe ati ese icyo ni ikimenyetso kigaragaza ubwiyunge akavuga ati yego simbihakana ariko urugero mubishyiraho ntabwo mu byukuri ari rwo rugero nyakuri nicyo yashaka ko mumusubiza
wenda ntabwo ari igihe wakoze ubushakashatsi kugira ngo hagaragare iki gipimo ariko n'amaso araguha wenda ntabwo nzi aho aherereye
ari Nyagatare
iri muri bya bindi twavuze byo kwinangira umutima hari abantu binangira umutima abapfobya bimwe muri mbuganizi dufite z'urugendo turimo n'inzira y'ubumwe n'ubudaheranwa wenda nanamusobanurira impamvu wenda tutakirimo mu bwiyunge gusa kuko harimo no kudaheranwa n'ayo mateka kuko ubwiyunge iyo bamaze kwiyunga ariko ntagomba no kuzadaheranwa n'ayo mateka rero abo bantu ntabwo twababura ariko n'ubundi ntabwo twavuze ko ntabwo bigaragara ko ari ijana ku ijana haracyarimo urugendo abo ngabo nabo rukomeza kubashishikariza kugaragaza aho bazigira imibiri kuko no kugaragaza ahari imibiri y'abazize jenoside iri mu bituma abarokotse jenoside babasha no gushyingura ababo bakanaruhuka no ku mutima rero ni ibigaragara ntabwo ari benshi cyane ariko hari abo bijya bigaragara hari ababa barimo bahinga hari ababa barimo bubaka bakagaragara imibiri yaje mu bantu ariko iperereza rirakorwa n'inzego zibishinzwe hanyuma hakabaho no gukomeza gukangurira abantu kugaragaza ahari imibiri yazigumye kugira ngo dukomeze urwo rugendo ntabwo byadusubiza inyuma yego bituma twibaza niba ntabyo byasigaye inyuma ariko nk'uko nabivuze mu rugendo buri munyarwanda wese agomba gukora ntawe usigaye inyuma kandi nta n'uwisigaje inyuma abo ngabo rero baba bayinangira n'abashaka kwisigaza inyuma kandi tugira urugendo turarukomeje nk'abanyarwanda bose
reka dusabe Manirabaruta Edi abe yihanganye gatoya tugiye kumuha ijambo mu kanya ariko tubanze tujye kwa Samuel Nishimwe ikintu nk'icyo mwebwe muribuka mukibona mute mukivugaho iki
nakoze yesu mutabona urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa ruracyakomeje no gusaba abaturangira imibiri kuko turacyafite imibiri myinshi ikiri hanze tutarashyingura nacyo turakomeza kubisaba ariko ibyo nababwiye yuko bitadusubiza inyuma mu bumwe n'ubudaheranwa twamaze gutera intambwe niyo mpamvu iyo tubona iyo mibiri twumva turuhutse niyo mpamvu igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kitaruzuye ijana ku ijana kubera ko iyo mibiri iracyahari kubera ko ingengabitekerezo ziracyahari ariko icyo gipimo cy'ubumwe n'ubudaheranwa tukirimo nakubwiye ko twubatse uburyo bwo kwegerana n'abagize uruhare muri jenoside batwiciye badusahuriye imitungo tukajya hamwe mu mashyirahamwe ubu dutura hamwe mu midugudu yubakwa ushobora kuyibonamo uwarokotse wagize uruhare muri jenoside abo bose bagahurira muri ubwo buzima iki ni igipimo kigaragaza yuko ubumwe n'ubudaheranwa buri mu rugendo impamvu butaruzura n'uko hakigaragara ibimenyetso ndetse n'ibyo imibiri itaraboneka y'abagaragaraho ingengabitekerezo y'abakomeza gutoteza abarokotse cyo twishimira n'uko n'uyigaragayeho aramutse agaragaye nk'iyo kese y'ingengabitekerezo akurikiranwa n'ubuyobozi n'ubutegetsi n'ubucamanza ntabwo rero bidusubiza inyuma ahubwo twishimira ibyo bikorwa byaba byabaye ari ingamba zifatwa na leta ndetse nabo bafata icyemezo uyu munsi cyo kurangira imibiri nubwo hashize imyaka myinshi. Ni icyo gikorwa nk'icyo kibaye twebwe ku ruhande rwa Yusa turacyishimira.
Reka twakire Manirabaruta Edi ikaza mu kiganiro muri Sanga. Ikibazo cyawe unyarutsa uvuga n'uwo kibaza mu batumirwa cyangwa zibare gitekerezo uhita ugabanya na radio ahure ugabanya radio.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane kuba mumuhaye aka kanya kandi nanakuza ibi bya Amerika aho muri hose kandi ndanasaba kwihangana abanyarwanda aho bari hose muri jenoside yabaye mu mirongo icyenda na kane. Ikibazo cyanjye nashaka kubaza, nashaka kubaza imikurire mwatumiye nawe ni mumunda mukurije, nashaka kubaza tete murabona ko yuko hazoba guhana imbabazi ku banyarwanda kuko turiko turaraba hazaho mperereye muri afite n'isinde nk'abahutu bo baraze ngaha hari igihe impanda abakuicizide mukavuga ibyabaye icyenda na kane ukabona ko mbenga urabona ko hari icyaha baba barakoze, ndetse urabona ko nyuko hazoba guhana imbabazi ku banyarwanda kugira ngo bihagarare nk'uko tubibona nko mu Burundi ibyo ba byarabaye.
Chris, ntabwo ikibazo cyawe nyumvise, sinzi bo niba bacyumvise, sa nk'uwongera ugisubiremo uti aho muri aho muri Afurika y'Epfo mubona iki?
Muri Afurika y'Epfo aho turi murandara iyo bagira nk'umuntu atwite n'ibyo bahutu n'abatutsi ukabona ko mbega haba ku itinyana kumva ko ahari ikintu wowe warakoze wumve ko ushobora gusaba imbabazi umugenza kuko gusaba imbabazi ni ikintu cya mbere ubuzima bw'umuntu bituma wumvira ubutse umutima wawe. Ese barabona ko mu Rwanda hazoba guhana imbabazi ku byo byarabaye bigahera burundu
urakoze cyane Chris aho ngaho muri Afurika y'Epfo, ugira umunsi mwiza. Bwana Nishimwe, reka tubanze kwa Ndayisaba, ndumva wowe wigisha ubwiyunge iki kibazo ari we kireba cyane mu by'ukuri arabaza ati hari ikintu gisa n'urwikekwe hari aho batuye muri Afurika y'Epfo ntabwo ari mu Rwanda birumvikana, ariko abaje ikibazo cy'ingenzi ati murumva hazabaho guhana imbabazi bigashira burundu?
Arakoze ikibazo. Hari guhana imbabazi ntabwo numva ibyo yashakaga kuvuga, ariko bigaragara ko hari utya abantu ntibatanga imbabazi. Ibyo iyo bavuze ngo guhana imbabazi kugira ngo hari umuntu usaba imbabazi akaba ntizitanga. Rero n'ubundi muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa tugira amatsinda twita amataba y'ubumwe n'ubwiyunge afasha abayagize cyane cyane dufata abakoze ibyaha bya jenoside bafunguwe hanyuma tukabahuza n'abaho bakoreye ibyaha bya jenoside bafite aho bahurira ubwo nivuga ngo baba batuye mu murenge cyangwa se mu kagari kamwe kugira ngo dufatane urugendo turebe niba koko ubwo bwikekwe rwashira. Amatsinda rero yose twashinze twagiye dushinga ubwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri amaze kuba ijana na mirongo irindwi n'atanu arimo abanyarwanda barenga ibihumbi bine magana cyenda avanze, ni kuvuga harimo abakoze ibyaha bya jenoside hakaba harimo nabo bakoreye ibyaha ni ukuvuga. Rero iyo tuvuze amataba tuvuga mu bisobanuro byacu ni ukugerageza gufasha abantu bari ku kanunga k'urugomo n'abari mu bikombe by'amaganya ku buryo twareba niba tutatsinda iteme aho abantu bashobora kuba bahurira bakaganira. Tuyita rero mu mataba ateze neza aho abantu bashobora kuba baganirira buri muntu wese akavuga agahinda kiwe n'akababaro kiwe hanyuma tukanabatoza no gutegana amatwi. Icyagiye kigaragara rero ni uko barangiza bose bafatanya urunana hanyuma uwakosheje agasaba imbabazi kandi imbabazi zo ziratangwa ku bwinshi kuko nyakubahwa perezida wa repubulika niwe ukunda kubivuga ko twasabye byinshi twasabye byinshi cyaba kicyo ku icumu bya genocide abarokotse genocide ari byinshi tubasaba kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bushoboke n'izo mbabazi no kuzitanga cyane cyane iyo hari uwamenetse inyigisho zacu cyo zizishaka mu gufasha umuntu kumeneka ko tuba tumwereka ko mu byo yakoze hari aho yatatiriye igihango cy'ubuzima wamuhaye ubuzima abari bagiye uwo ari we hanyuma akanakora n'ibidakwiriye hanyuma iyo abashije kutwumva abashije kumva izo nyigisho bimutera imbaraga zo gutangira urwo rugendo rwo gusaba imbabazi hanyuma n'ikindi gice naho tuba twabigishije imbaraga zabo zo kubaho nubwo bahuye n'ibibazo bikomeye ariko ubuzima burakomeza nayo mpamvu ubona u Rwanda rwahisemo kwibuka twiyubaka ni kugira ngo nabo bazamure izo mbaraga noneho wa muntu wakojeje iyo amuhaye imbabazi ubuzima burakomeza abanza gusaba imbabazi hanyuma abazishite nabo bakaba bazitanga kandi ni urugendo rushoboka rero no muri Afurika y'Epfo niba hari abahari bafite urwikekwe nabo amaherezo bazagerwaho kuko hari inshingano igari turimo kugenda dutekereza hari nko mu Bubiligi biragaragara cyane ko harimo amakimbirane akomeye hagati y'abahunze fesidefuti mu Rwanda turi abanyarwanda ariko ibyo hakurya hariya ni uko bavuga mu mazina yabo igice cy'abahutu n'abatutsi batabasha kumvikana rero ni kugira amahirwe yo kubona uwadufasha naho tuzahagira tubateze kugendera urugendo rumwe rw'ubumwe n'ubwiyunge aho dufasha abari gukomeza kurugumu kuvaho n'abari mu bikombe by'amaganya kuvaho bagahurira mu masaha ateze neza bakaganira n'abanyarwanda bakarushaho noneho no kurebera hamwe n'iki bafatanya kugira ngo u Rwanda twifuza kurugereho u Rwanda rwiza rutandukanye n'u Rwanda twabayemo mu myaka yashize igihe cya Jenoside ndetse na mbere yaho.
Urimo urabivuga mu magambo meza no mu bishushanyo byiza ariko mu kanya hari urugero numva nshaka ko uza kuza kudufasha kumva neza ariko reka mbanze nakire Idris Niyimpa abanze atange igitekerezo cyangwa abaze mbone kubaza icyo ndinda kubaza nanjye Idris kaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
namahoro
amahoro cyane
yemerereye mu Burundi ndani Bujumbura amaze we igitekerezo nari mfise manza gushimira nyakubahwa Perezida Kagame ategura uyu munsi wo kwibuka abakorewe Jenoside kugira basubize hamwe imitima baremeje nangata none agashimira n'ukungene abakorewe Jenoside babarira ababagiriye nabi. Halo?
Turakumva Idris.
Igitekerezo cyanjye muri rusange ndashimira ukuntu babitegura ariko ngaca nibaza none bajya abantu baba bakoze ibyo byaha bari mu gasho abazogera igihe babatezurire cyangwa bimeze gute
bagira gute bazagera igihe bagira gute
bazogera igihe babarekure cyangwa bimeze gute.
Bimaze kuba ariko kenshi cyane byatangiye mu mwaka w'2023. Urakoze cyane Idris Niyimpaho ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Murakoze.
Reka nsubire kuri rwa rugero nendaga kuguha urabona dufate nk'umuntu ndabarabwa na Ndayisaba urabona nk'umuntu wakoze genocide abyaye umwana we uwo yayikoreye wenda bo yayikoreye yisha ababo baraganira izo mbabazi bakazihana yego noneho bakaniyunga ariko afite icyo abwira umwana we aramubwira ati nige wishe se uriya mwana ariko barambabariye umwana agakuraza ati papa yarishe kandi yishe papa wa kanaka uriya mwana uwishwe nawe agakura avuga ati dore umuntu wishe papa nuriya noneho ko mwunze abantu bakuru bo bakaba bumva akamaro ko kwiyunga na gahunda ya leta y'ubwiyunge n'ubudaheranwa, abo bana bombi bakuranya ayo makuru bo mubageraho mute cyangwa mubona mute ejo hazaza habo bwana Ndayisaba?
Urakoze cyane Mutagoma. Ikibazo ni cyiza ndetse n'urwirutanze ni byiza ko n'ingero zihari zihari zinafatika nk'uko twabibabwiye. Turi mu matsinda y'ubumwe n'ubwiyunge bita Matawa, ariko aya bakuru tuyita Matawa y'abakuru, hakaba nonona abato Amatawa y'abato. Rero ni ukuvuga ngo niba abana bavuka muri ya miryango iri mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge, iri mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa ndetse n'isanamitima, abo bana babo nabo bakora amatsinda matoya. Ikintu kijya kidushimisha ni uko uretse wenda abakozi bacu babigisha, ariko na ba babyeyi baza gutanga n'ibiganiro. Hari n'ikiganiro tujya tugira twakwita mu gifaransa twita ko ari mopeti mu kinyarwanda, ni ikiganiro gihuza abatanganya imyaka, dialogue intergenerationnel. Aho ngaho abana babaza ababyeyi ibibazo byinshi kandi binakomeye, hanyuma ababyeyi baba bagomba kubyikuramo kandi bakabyikuramo bafatanyije, atari ukuvuga ngo gufatanya nshaka kuvuga, baba bari muri bya tsinda. Ikibazo babajijwe gisubizwa n'itsinda ku muntu wese ufite amakuru kandi akaba yayatanga, kugira ngo abo bana bakomeze kugenda bafashwa basigasirwa, tubarebere mu murongo mwiza w'ubumwe n'ubudaheranwa mu gihugu cyacu. Rero abo bana ntabwo basigara, ahubwo nabo dukomezanya nabo urwo rugendo, kandi mu bufatanye bwabo tubona ko u Rwanda ari rwiza ruri imbere, kuko abo bana barafatanya kandi nta bwikekwe ruba hagati yabo, bakomeza gufatanya n'ibikorwa byaba bisanzwe byo gufasha abatishoboye aho batuye, ndetse n'ibikorwa by'iterambere bakabifatanya nk'uko abagizi babo nabo baba bafatanya mu buzima bwa buri munsi. Kuko hari ibikorwa iyo bamaze gufata urwo rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge, batangira n'ibikorwa byo kwiteza imbere, ariko bagakora n'ibindi bikorwa bigaragariza abandi Banyarwanda ko ubumwe n'ubudaheranwa bishoboka, kandi ko bafatanye urunana bari mu nzira imwe kandi bagateze gusubira inyuma.
Urakoze cyane bwana Nishimwe. Ndaje iwawe mu kanya, ariko reka tubanze twakire Frank ikaze ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga. Ugabanye radio aho uri, hanyuma uhite utanga igitekerezo cyangwa ubaze icyo ushaka kubaza, uvuge n'uwo kibaza.
Ndabwo ndi kumwe ni radio hano, ntabwo ndi kumwe ni radio.
Komeza.
Nari nshaka kumbuze no nuhagarariye umuryango Ibuka mu Rwanda, ngira ikibazo kimwe mubaza.
Ntabwo dufite uhagarariye Ibuka ku rwego rw'igihugu, ariko dufite uhagarariye Ibuka ku rwego rw'akarere ka Nyabihu.
Ndumva nta kibazo na mazanje, nshaka uhagarariye rwego rw'igihugu ku baruwa akarere, nta kibazo mfite. Ikibazo mfite nyirizina nshaka ukibazo uhagarariye ku rwego rw'igihugu.
Okay, bwo urakoze rero. Niba nta kibazo ushobora kumubaza, ubwo reka tukwifurize umunsi mwiza, tunagushimire gukurikira ikiganiro muri Sanga.
Urabashimiye kandi murakoze kuba mwamba mwaya kore nabisabye cyane pe, kandi arashimiye.
Komera.
Murakoze cyane kabisandi muri Kongo.
Ego. Bwana Nishimwe, hari umusaza nigeze kubaza arambwira ati twari turimo tuganira ku bintu bijyanye no kwibuka no kubabarira, arambwira ati byatwaye buriya butegetsi bwariho imyaka igera kuri 30 kugira ngo butegure bunashyire mu bikorwa genocide. Arambaza ati niba kubaka bigora kurusha gusenya, umugambi wo gusenya ukaba waratwaye iyo myaka yose, ati wowe ubona umugambi wo kubaka uzatwara imyaka ingahe. Ndagira ngo ntire ikibazo cy'uwo musaza nkizani wawe mu gusoza. Muribuka mubona ko hari igihe kizagera gahunda zo kuvuga ubwiyunge zikarangira abantu bakabumwe ku buryo sinavuga ngo hazabaho kwibagirwa, kuko wabivuze kare ko nta kwibagirwa genocide, ariko ndashaka kuvuga ku buryo abantu nkabanda isaba nta kazi bazaba bagifite ko kwigisha ubwiyunge.
Urakoze ndana mutagomwa tugitangira nakubwiye ko turi mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa. Nibyo nk'uko musaza yari kubajije cyangwa yaganiriye, kubaka biragora, bifata n'igihe kirekire, ariko gusenya byo birihuta. Ntabwo dushobora kubara igihe. Ubumwe n'ubudaheranwa n'inshingano abameze nka Ndayisaba bafite muri iki gihe zizaba zarangiye, ariko kubaka byo ntibihoraho. Kandi twebwe ku ruhande rw'abarokotse imbabazi turazifite, nibaze tuzibahe, twihutishe igipimo cy'ubumwe n'ubudaheranwa. Iyo tubabonye twe twiteguye kubitanga dukora n'ibidashoboka, ni nabo twingingira kuza ngo nibaze tubambabaze. Nabo rero turabashishikariza kuza bakatwegera, tukabana nk'Abanyarwanda, tugafatanya mu buzima bwose mu bikorwa biteza imbere ubuzima bwacu. Igipimo cy'ubumwe n'ubudaheranwa ntabwo navuga ngo sinashyiraho igihe kizarangirira, ariko urumva ko kizatwara igihe kirekire kuruta icyo cyatwaye basenya umuryango nyarwanda igihe kirekire.
Uragira uti turabashishikariza kubaza tukabaha imbabazi. None bwananishimwe abantu bagize kubahemukira, none nimwe murimo kuwinginga mubabwira ngo nimuze tubabarire, kuko two tuzi kubusanzwe umuntu imbabazi azisaba biturutse ku mutima we abyibwirije. Kuki mugomba kubabwiriza kubasaba imbabazi?
Twebwe mukagoma twiteguye kuzitanga, twiteguye kuzitanga imbabazi, ntawe tuzisaba, turazifite. Ibagira igihunga batwegere baze badusabe imbabazi turazibaha. Ntabwo ari undi wese, nta muntu udushishikariza kuzitanga twe turazifite, ahubwo ateye intambwe akatwegera akazidusaba turazibaha, twebwe imbabazi turazifite.
Bwana Samuel Nishimwe uhagarariye umuryango Ibuka mu karere ka Nyabihu, na karere nk'uko nabivuze kuva tugitangira kamwe mu dufite amateka yihariye ku birebana n'ikibazo cya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka ngushimire cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Eric Ndayisaba, umwe mu bayobozi b'umuryango utagengwa na leta Ami Rwanda wigisha ibyo gukemura amakimbirane no kwiyunga mu Banyarwanda. Nawe reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane. Wenda soza umuntu yakongera cyane kamwe cyane mukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame, n'ukunda kutubwira ngo ubumwe bw'Abanyarwanda ntibudakorwaho. Ndakorwaho urugendo twa igikemo nk'Abanyarwanda mu kuba umwe, ibindi aho byaturuka hose ntabwo tuzabihingira, turakataza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda.
Urakoze cyane. Reka nshimire namwe mwese nshuti z'ikiganiro muri Isanga by'umwihariko na nshuti z'Ijwi rya Amerika muri rusange. Nshimira Engineer Sidrak ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.